logo feu salire manga momwe o machita cho tsamsozi pango pepako izabwera nsotu nthawi njuchi zizabwera kongondi kozi mabwera zambiri